izolo ngeke lifane nenamhlanje ekuqaleni nangasekugcineni akufani inhloko iyikhanda umsila ungasekugcineni kubili nje voma singena othandweni mbili mnyango siyakhala siyajabula okubona kubangani bakho nabomakhelwane nasehlotsheni zakho kungefane nokwakho kuyenzeka uqale ngenjabulo kanti uzophetha ngezinyembezi kuyenzeka uqale ngezinyembezi kanti uzophetha ngenjabulo oh ngiyakwesaba thando THANDO unezidumbu unamacala unamathuna unezinhlamba ngiyakwesaba THANDO uthando Isinqumo sokuqala kase saba yiphutha nangelilodwa ilanga kepha ngifuna ukukutshela ngikuhlebele ukuthi loyo wamkhomba noma wamkhetha uye owakho isithunzi sakho noma ungagijima kangakanani ngeke usishiye sihamba nawe kukho konke akayikho okwakho lokho uhlelelwe yena unikezwe yena Loyo mkikizo mzukwane kungena umakoti ekhaya kini ndoda ngicela uzwe kancane unkenteza ezindlebeni zakho Loyo mkikizo mzukwane ezokwembesa umkhwenyane kini makoti ngicela uzwe kancane unkenteza ezindlebeni zakho kujatshulwa kini Khumbula mamukele mthande hlala naye umncenge umbonise uyikho konke ocabanga ukuthi uyikho THANDO uthando hey laba bazokutshela ukuthi ubonakale kuphi ehamba nobani enzani ulikhiphe liqonde ukuthi bengingazange waqashe ama security noma kaze ngibaqashe nogada ukuthi bangigadele umyeni wami ukuthi bangigadele umakoti wami inhlebo namanga nezindaba ngicela ukukutshela ukuthi ziyachitha uthando yonke imishado iyagula inemikhuhlane ngenxa yondaba ngenxa yomana lapho ngikutshele ngenxa yezangoma zikashelene Izinqumo zentukuthelo azinayo into enhle. Akekho umuntu owenza into enhle uma ethukuthele. Asifunde ukuthi sibe nomlando omuhle wokunqoba ukunoma sibe nomlando omubi wokunqotshwa. Uthando, THANDO, uthando. Nawe ntombi nesoka, ngeke ngimshiye ngaphandle. Ngoba konke kuqala ngentombi nesoka kuye kumakoti nomkhwenyana kuye kumama nobaba kuze kuye kugogo nomkhulu awu silwelane ngoba sonke singabasothandweni sonke sizalwa omama nobaba sethukanelani kodwa sishayanelani kodwa awu waze walikhona ithando kwaze kwanzima othandweni yayiqale kahle le ndaba kepha yaphetha kabuhlungu hlala naye mamukele mthande phila naye mncenge mbonise uye lono wakho uzosuka uyephi ngoba la uyakhona uyodala ingcindezi bonke banabantu babo awu ziqala kahle zonke izinto kepha ziphetha kabuhlungu Akekho oyazi ukuthi kuyophetha kanje. Akekho oyazi ukuthi kuyogcina ngenzondo. Ayi. Kubuhlungu mangabe wawulobole izitho. Kubuhlungu mangabe wawulobole ubuhle. Kubuhlungu mangabe wawulobole izinqa. Ngoba ekugcineni konke lokho sekulivinde emehlweni akho awusakuboni. Kubuhlungu mangabe kuloyo mkhwenyana wawubone imali ngoba mayisiphelile nothando luyaphelela ayi bengizothi asilutshale lumile uthando ezinhlizweni zethu nasemqondweni sihlakule lonke ukukhula oluyisitha sothando noma kwabani noma kuphi noma izwe lonke THANDO uthando ayi washintsha ubani ngoba wena wawumvini olungileyo ngela ngalokuqala nihlangana nibonana woni wawubani ubani oweza nemibono yokungcola phezu komqondo wakho awu akusewuye loyana owawumbona ngathi kuvuleka amasango ezulu uma emamatheka akuseyena niloyana obuthi uma umbona uzwe kushintsha konke emzimbeni wakho awu wonke umuntu kubuya zenzela ngabe kule ngingidi ayi isikhiye sisale kumnikazi wonke umuntu kubuya zenzela ngabe kuyakhiwa kule ngingidi isikhiye sisale kumnikazi awu isikena sothando sikuphi isikena sothando siyotholakala laphi hlala naye uphile naye umamukele umthande umbonise uyikho konke kuwe
Yeah, we are the solution.